kufia. When you wape kea kuna nae mzimia. Kwengine na mwaka sela sina hata nia. Sophia mama mia, sifa na kumwagia. You're looking so sexy, your booty so fine.
Nipe nachotaka mnyamwezi ni feel fine. Sophia.